amakuru dukura masoko yacu yizewe mu mujyi wa Bukavu aruzuzanya ku ngaruka z'imvura y'imyuzuri ya peshi bimwe mu bice byibasiwe n'imvura yangirije ibintu byinshi ndetse yica abantu benshi birimo karitsiye Nyamugo, Nyakaliba, Nkau, Fontenberry ndetse na Kikonyi. Aho ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Bukavu muri karitsiye Nyamugo muri Avenue Industrielle. Amazi y'imvura yarengeye zimwe mu modoka, ahandi naho yasenye amazu, mu gihe ahandi naho hari imiryango yarengeyeho n'ibyondo. Muri karitsiye Nkavu haranyuzuri yazanaga imirambo, ibintu byo mu mazu ibivanye ku mazu yubatse ku misozi Kajugunya kuri Place de l'Independance. Aha ni ahantu hakunzwe gukorerwa amanama ndetse n'iminsi mikuru. Iranze Byanzeni ni umuturage utuye mu mujyi wa Bukavu muri komine ya Kadutu yibasiwe n'imvura.
Aha ngaha i Bukavu habaye imvura nyinshi yangiriza ibintu byinshi, amazu arabomoka, abantu bagwa mu mazu. Ubu nyine amakuru mfite ni uko muri komine Gibanda hantu hitwa Mukukwe hariho famiye ya inzu yaguyeho, haguyemo abantu batatu. Ahandi ni muri komine ya Kadutu ahantu bita Nyaruzinya haguye mu nzu umupapa n'umumama, umugore yaranakuriwe nawe abo ngabo bita Zimana.
Kulondo Mushagarusa wo muri karitsiye Nkavu yemeza yuko hari umuryango w'abaturanyi be bishwe n'imyuzuri.
Inyine abo umfurege umwe ngo bazita ngo kawa bawuze amazi yose nyine ukawubuzira nyine amazi kanyine inzu yari igiye nk'inyine ibana niyo mufurege so niwo mufurege nyine ukawubuzira amara kuwuzira ukajyana inzu inzu ikagenda hamwe na famiye yose nyine iryamye nijoro bakabijyana byose.
Ku bwa Hippocrate Murume umuyobozi wa sosiyete sivire muri komine ya Kadutu avugana n'ijwi rya Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yasobanuye yuko abantu bamaze kumenyekana ko bishwe n'imvura kuri ubu barenga 20. Uyu muyobozi avuga yuko muri Nyamugo hapfuye abantu 11, muri karitsiye Nyakayiba 5 ndetse no muri karitsiye Nkavu hapfuye abantu 2. Abantu benshi bishwe n'inkangu, 20 nabo muri komine yacu ya Kadutu bagira n'umwe muri Rwanda ni 3, ababuze ni 6, abandi nabo dukomeje gushakisha. Muri ibi bihe by'imvura umujyi wa Bukavu ukunze kwibasirwa n'inkangu bitewe n'uko hari abantu bubaka ahadakwiriye, abandi nabo bakajugunya imyanda irimo amacupa n'amasashe mu ibarabara, bityo bigatuma amazi aburaho anyura bitewe n'uko nta mifurege. Gasore Felix ni umuturage utuye muri Bukavu.
Ukavu yubatse mu gisozi twinshi duhanamye, ugasanga imvura iguye, ugasanga n'ubutaka bwawe ntibufashe cyane, bugatuma gusenyuka abantu baza. Abandi abantu benshi bavuye mu biturage baza bavuye kubera umutekano muke, ugasanga aho bagiye bubaka ni ahantu kabisa hataremerewe kubaka, ariko nyine kubera ko nta kundi baba bavuye iwabo, ugasanga bubaka ahantu hatari hazima. Iyo ni impamvu igera kabiri isa n'aho abaturage barenze uyu muhanda kabisa.
Abahitanywe n'imyuzuri bajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Bukavu, mu gihe umuhanda nawo wari wafunzwe kubera imyuzuri abashinzwe amabarabara bawufunguye. Vedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.